tan kale maalmo uu dambe waxa badday dad oo qasir dhibaato ka wada deegaanada Koonfur Galbeed oo walaal oo la danleeyeen oo na fahmo way walaal laama amaanka farnay cid alle dilleen arag inay qalqal geliyaan nabadgelyada ama dhibaato ka abuuraysa deegaanada Koonfur Galbeed inay marna leen ka dulqaadaan saraakiish amarka qaban ilaahay idin sheeg ama amirta kale hooseen oo nasi doono dadka dhibaatada wada oo la fadaa inay talaabo in lagu qaado ilaahay idin sheeg walaalna dalkun isna dhibaatada aan fadahaytan markii qalqal nabadgelyo darre ka jarna seeba mukoyfana dadka shacabka ee deegaanada ku nool wali in baahiyeen in nabad ku noolaadaan.